exclusive from ZHPromos.com.
Seventy, seventy. Can be down for ya. Dosh,
get me that vice.
Catch,
catch.
J-Max,
J-Max.
Momo,
Moro,
Moro.
Conca. DJ Nkuna shitisha no kushitisha na chipisha no kuchipisha. Batu ndatulisha kumwana no kumwana. Maybe ule nchila.
Uwe pie fumaka ombe kakisa pambare. Uma ume uchinga mani ura ule kumwese. Kama kweka bari bari wafu ronda ta ugombele. Uwe
sifendeleka
ta ugombele.
Foya kupoleka wanangani wala wala tafimoneka pumwa mwana someka mpeni kokoda pakwa ninkomeka dafisa fisi uva plata mufilo kubomba tata aso ile mfumia fwaka ujushi mpisha nefipaka paka jele saka saneka chakaleke kuipanika ndala mafulo kupalika ngole foya akutalika 70 na niga wala pefya kutuchinga eta mupami jufinga sumu pando na undinga.
Tiefu waka wombe kakisa pambare. Uma ume uchinga mani ulo ulefe ugombele. Kama kweka bari bari wasu ulo nata ugombele. Iwe
J-Max
ugombele.
Yose bunda wa kuchensa, wona munga nanaza kutesa. Wabana mezo bata uya sanga na liwenga na lipepa chesa. Flyless no stress, no mistress no stress. Mwata feta musensa, ake end of the day no sense. Munga wafa unakuya kujeli, ule fumanish twali winna. Yetu wino kulukaba nobi, uka fumanish twali winna. Kakutina kwa tini we mwina, kukupita kwa tina wina. Sachinja no kala mtu wina, nisachinja no kala mtu wina.
Tiefu waka bombe kakisa pambare. Uma ume uchinga mani ura uirepe ugombele. Kama kweka bari bari wasu ulo nata ugombele. Iwe, iwe nata ugombele.
DJ Mo
Momo on it. DJ Momo on it.
Downloading from ZHPromos.com.